is Ghost Beats.
Hey, not your biggie man.
Biggie, biggie, biggie man. Here with the big boy, not your biggie man. Biggie, biggie, biggie man.
Tulipotoka bro, maisha ni hatari. Home tulikula lunch ile mida ya futari. Squeezy big man kama Muhammad Ali. Na ball haya maisha like Stephen Curry. Ukona peso tetua biggie tu. Mademu takuitaji kama vile bitu. Kisu kikali ndue shima baba. Yani mademu tawauwa kama nzi kwenye glass bar. Tusha zalitiwa na marafiki. Tulizaliwa kwenye jana dhiki. Tukakumana haikuwa rahisi. Si wenyewe tu kubebwa sisi. Tuka fight, fight, fight ka Mayweather. Na misku zote wanatakanga mifedha. Ka bali kauchangi kwenye meza. Najifanya mjinga takama kitu naweza. Najasho jinga lezi kaushwa na leso. Situambia haso si wenyewe toto wa ghetto. Siposa ka utapata mchecheto. Kama ulishika piri piri afuka piga jito. Biggie, biggie, biggie man. Chili with the big boy nacha biggie man. Biggie, biggie, biggie man. Big, 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 big. Biggie man. Big, biggie man. Biggie man. Chili with the big boy nacha biggie man. Tuma texti, whatsapp tu na blotik. Alafu insta tu wa blog ili mtonisis Staki shobo kisnichi na weka ex. Unabaki umeduwa ka umekimbiwa guest. Enda ulizia nani kipenzi chamta. Kopo zinaondoka tamkibinya baba. Na mwaka huu ni jiwe bada jiwe mtaka. Na watemea makozi ili mpate kinya. Hii raps kusoma gaveta. Na nilifaulu bila taneka. Mafanzi wengi mbezi tegeta. Nilipotoka nyasubi kilometa. Mulize bize takumbia na chajini ya serious. I'm like oh man akili buzz. Thanks God I'm grateful. Mitae na ningoja kauji obwana yesu. Biggie, biggie, biggie man. Chili with the big boy na cha biggie man. Biggie, biggie, biggie man. Big, 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 big. Biggie man. Big, biggie man. Biggie man. Chili with the big boy na cha biggie man.